हेलो
हेलो
हेलो,
waxaan rabay goorma tikid la helayaa goday baa nigu bay
xagee weeya
goday ma u baxdaan
may walaal weli ma bilaabin
ahay ay